Ipo kwenye wakati mguu Rabana Kweli kikulacho Kukitambua ni viguu Ndomana Changu na mimi Nilikula nacho mguu Nilana Muda mwengine Paka natamani kunyosu Uwaga natamani Dunia itoboke nitumbukie Haipu kwa jira Na ndugu zangu wano nitazama mie Na konda soni hai Kichwa kina nyuma na mawazo Rafiki lo muamini Iki kidonda changu ndio chazo
Shabani
Shabani Na kuchia familia
Siamini
Ile kurudi Machafulo sikia Wanya kiti licho kalia
Yamini
Nina mengi sana Sinone
Nalewa Nalewa
Nalewa
Nalewa
Yone nalewa
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 Yone nalewa
Naswesimi
Naswesimi
Nalewa
Naswesimi
Sinone nalewa
Naswesimi
Naswesimi
Nalewa
Angeniweka wasi kama kanchoka Kuliko alichofanya bola ngeomba kondoka Kinacho ni uma kimoja Kaniona chizi ya nibonge la saba
Shajabu mke wangu Kurudi na mkuta na mipahi Kajua yaku na mudumia Akumbe na chekwe uchikami Wanapata siira Tutu natamani kumzuru Moyo nasema ila Kwa mungu nitafanya kufuru Hombi Uwaga natamani Dunia itoboke nitumbukie Haipu kwa jira Na ndugu zangu wano nitazama mie Na konda soni hai Kichwa kina nyuma na mawazo Rafiki lo muamini Iki kidonda changu ndio chanzo
Shabani
Shabani Na kuchia familia
Siamini
Ile kurudi Machafulo sikia